Kupe taarifa mwenzangu, yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Sema kupe taarifa mwenzangu, yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Wanako analalamika kila akija nyumbani, eti hujui kupika, kula kwako hatamani. Kwangu kalipenda tembele, toto laini laini. Shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio eke nyumba ndogo, tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
mke mwenza kinichukia nike. Squeezy kushare mabwana, no fashion kwa wanawake.
Itahidi chunga sana mwenzangu usiachike.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
kinichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
mke mwenza kinichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
kinichukia.
Twende nache, 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 nache. Kichina zungusha kiuno chako, we kichina zungusha kiuno chako. Kama shepu huna pambana nali yako, kama huna pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha sasa. Wanjara zungusha, we zungusha hadi Jakopa zungusha, we zungusha mama Dangote zungusha, we zungusha mama. Chini, eti nani sijamtaja jacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini, eti nani sijamtaja jacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache,
nache za Diblo one touch.
Nasema ai mama, ai mama, ai mama, ai mama,
ay.
Comic Slicer.